other day nikiwanga ugly everyday kila siku inapata kani meparara. Hatujui skin care, lip care, hip care, taona fika na vumbi ya utawala. But nilioga nikarudi kwa soko kwa shelf, mebaki wewe weke roho yangu kwa self. Hapa I'm cooked, wewe ndo chef, simi ni badi ni na inadi ya kukuweka in chef.
Nakuli kibure, tangu niwe shule, usisikize rumors na kucheza nijikute. Na na, wakiboronja wale kunde, tijinguri ndo tungare lazima nijitume. Nikiwa kwa mix, unajua nili, jaba cannabis, ma within, fumare ya jeep, inakanashi. My habibi, tunazise toka kwa wawili, usiwaite veve kwa na mimi.
Kuna ni feel, mina kufeel na napenda all your things, nataka zako jeans na ma dancing skills.
Wanga mbrando mna kufil, tuki tokeze kwa scene. Ina paki wame pri, wanajua
wa stupin. Nile kute for instance, ukanipatia distance. Nikanza kukumiss, after tumianza kudifa. Wendo miyamo, ayi wendo miyamo.
Super high yoyote tisa, nasa kanya mpita. Nikishika shling, mina wetu natatisha. Wendo miyamo, ayi wendo miyamo. Propaganda pere pepe za mtawa na kujeza na mapresha na kushumi ni manga. Haupindi kuona mina wetu kienda far, wana try kuzima tanyo tabadu zinanga. I'm the bestest, so screw ya mbese, exali kuwa testless. Se una roll na best dress, ice to ya necklace, guru juu ya bracelet. Rangi mekchukua juko stressless, best sex.
Bemika saa, isuka saa, ukitaka iko hapa. Ikonda kas bulo faster, nani kiam haijawa ichapa. Kezi badi amepatana na kabizi badi, keti kali nilirukwa na chali mgwangi. 6 inch tip na mpigisha maradi, alafu mwonyeshe miradi ni changanyie sadi. Unani feel, mina kufeel na napenda all your things, mnataka zako jeans na ma dancing skills.
Nakuanga mbrando mna kufeel, tukitokeze kwa scene. Ina paki wame pri, wanajua
wa nilikute for instance, ukanipatia distance. Nikanza kukumiss, after tumianza kudifa. Wendo miyamo, ayi wendo miyamo.
Super high yoyote tisa, nasa kanya mpita. Nikishika shling, mina wedu natatisha. Wendo miyamo, ayi wendo miyamo.